Mr. 411 upon the this a city dandara.
Amazing music.
Hapa pale, hapa pale, hapa pale, hapa pale, hapa pale, hapa pale, hapa pale. Hii nimewania kuzima na mida ya kushtuka iwe morning. Nazithiririsha kama nabima, tena kwa kunyesha ya somatone. Hati wakini beba siwe mzima, wale wa magazeti wapishane. Kesho ya mbili rozi na lima, bodi weka gadi kila pande. Kesha changa ero tunakesha, oh, oh tunakesha. Tunasafisha koo kwa kuvesha, oh, oh kwa kuvesha. Ipe chupa zima saki toti weita. Leta 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 leta. Nataka soneta washa tochi weita.
Washa 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 washa.
Hapa pale weita leta. Nataka kona kila kichwa kimepagawa. Kumono wana ya pepeta. Zani kuna pombe maji mixa madawa. Hapa pale waita leta. Nataka kona kila kichwa kimepagawa. Kumono wana ya pepeta. Zani kuna pombe maji mixa madawa. Kuna wastaharabu na manyaku chunga. Pia kwa na masista fiatu fiatu chunga. Chenda chemba usipite peku chunga. Hawa wazi moto wanawaza mpunga. Kunyo kama hauna kitu tashika ukuta. Unetumia rubu rubu nenda siya utatukuta. Kesha changero tunakesha. Oh, oh tunakesha. Tunasafisha koo kwa kuvesha. Oh, oh kwa kuvesha. Ipe chupa zima saki toti waita. Leta 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 leta. Nataka soneta washa tochi waita.
Washa 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 washa.
Hapa pale waita leta. Nataka kona kila kichwa kimepagawa. Huku maunu wana ya pepeta. Zani kuna pombe maji mixa mandawa. Hapa pale waita leta. Nataka kona kila kichwa kimepagawa. Huku maunu wana ya pepeta. Zani kuna pombe maji mixa mandawa. Kichwa kimepagawa. Zani kuna pombe maji mixa madawa. Nataka kona kila kichwa kimepagawa. Huku maunu wana ya pepeta. Zani kuna pombe maji mixa madawa. Hey Mr. 411 Bondi this a city dandara. Twende swaga mkuku mkuku. Swaga mkuku mkuku. Swaga mkuku mkuku. Swaga mkuku mkuku, swaga mkuku mkuku, swaga mkuku mkuku.